say keep it as your own sweat, but this why you work hard. Orlando says, take a little bit of what you have, cause this is me and I tell you that, you know. Big man, some put that for them.
Chitwali de bambo, kubera chituli, chuyobulisa wazikamuvi. Sente yena kuzinu inakote sakiri, uwabuza hii, akachole mwensi. Emisuru wazinunya, bachala wazinunya, awana masumira, bichikani mikwano. Kwe nangenuli, nekota manyali kukwe, kwe kazi kule zibite santi. Kachuzile kuwanga, chuzi pakasa, maziri sasika tuide yoni tukola. Sente kachuzile na mpezi tuomele, ensimbi ya lero ngetu yanya. Kuwanga chuzi pakasa, weziri saska tuide yoni tukola. Sente kachuzile na mpezi tuomele, ensimbi ya lero ngetu yanya.
Visit to a minute.